Now we pray, Lord, that you would also be with us. Each and every one that's here this morning. And we pray that you would bless your holy word. Give us ears to hear. Receptive hearts. And breathe life into our spirits, Lord. This we ask in the name of him who was born, of him who gave his life, who died for us, to raise us to everlasting life. We ask this in the name of him who gave his life, our Lord Jesus Christ.
Siyathandaza sicela lokhu egameni lalowo owasinikela wasinikeza ukuphila uJesu Kristu.
Amen. This morning I'd like to read a word which is well known, which you read from the day you can read and understand.
Ngithanda ukuthi sifunde izwi elaziwa kakhulu kaningi lifundwa.
It has got to do with the birth of our Lord Jesus also, his coming into this world. It has got to do with him who gave his life to set us free to become children of God. Let us read Genesis 3. From verse 1. Now the serpent was more subtle and crafty than any living creature of the field which the Lord God had made. And Satan said unto the woman, can it really be God that has said, you shall not eat from every tree of the garden?
Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadle emthini emithini yasensimini na?
Verse 2, and the woman said to the serpent, we may eat the fruit from the trees of the garden, except the fruit from the tree which is in the middle of the garden. God had said, you shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die.
Owesifazane wathi enyokweni, singadla izithelo zemithi yasensimini. Kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu, uNkulunkulu ushilo ukuthi, ningazidli, ningazithinti ukuba ningafi.
But the serpent said to the woman, you shall not surely die, for God knows that the day you eat of it, your eyes will be opened. You will be like God, knowing the difference between good and evil, and blessing and calamity.
Inyoka yathi kowesifazane, anikufa nokufa. Kepha uNkulunkulu yazi ukuthi mhla nizidla, kuyakuvuleka amehlo enu, nibe njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi.
And when the woman saw that the tree was good for food, that it was delightful to look at, and a tree to be desired in order to make one wise, she took of its fruit and ate. She gave also to her husband, and he ate.
Owesifazane bona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa, nokuthi uyabukeka kwamehlweni, nokuthi umuthi unqanelekile ekuhlakaniphiseni. Wathatha izithelo zawo, wadla, wanika nendoda yakhe kanye naye, nayo yadla.
Then the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves apron-like girdles.
Ayesevuleka amehlo abo bobabili babona ukuthi bahambaze bathunga amaqabunga omkhiwane bazenzela izibhinqi.
We know this word, so I hope I've told you to be pay attention, because you say, oh, maybe it's the same word, I know it, we've heard it so often, but hopefully you'll hear it different and maybe hopefully understand it in a different way.
Ngiyethemba ukuthi sizolalisisa ngoba indaba le esijwayele ukuthi hawu sesake salizwa ngokudlule. Khona sizozwa ukuthi kukhona yini okuhlukile mhlawumbe kulokho esiweke wakuzwa phambili.
And remember, after they ate, God closed the door to the garden, to the tree of life. God clothed it with angels, with flaming swords, that man should not eat. And that's why we remember Christ, because he opened that door for us once again to that tree of life.
Nikumbule ukuthi lapho sebe udlile lomuthi uNkulunkulu wavala umnyango wokuya lapha emthini wokuphila wabeka ingelo seyiphethe inkemba eyivuthayo kodwa uJesu Kristu sephinde wavula lo mnyango ukuba sikwazi ukuthola ukuphila.
Here we see that the fight isn't between flesh and blood, but it's the devil who was thrown out of heaven because of his pride. And the devil does everything to get back at God.
Manje ke siyabona la ukuthi akusiyo impi yenyama negazi nje kodwa uSathane owaye kade esizulwini kodwa ngenxa yokuziqhenya nokuyiphakamisa waxoshwa khona. Siyabona manje ukuthi umelana noNkulunkulu ulwa naye.
Futhi kubhlungu enhlizweni kumdali. Mayebona ukudalileyo kiyafa. Ukudalileyo kuyahlupheka. Ukudalileyo kuyakhala. UNkulunkulu wezwa abantwana baIsrayeli bakhala eGibhithe. Webezwa nokukhala kuNkulunkulu uyakuzwa kodwa uSathane udala ubuhlungu enhlizweni kaNkulunkulu. You will see that God's heart goes out to that which is created by him. Mankind was created for him. And that's why when man dies in his sin, when man cries because of his heartache, when man cries because he's oppressed by sin, God's heart goes out to mankind. That's why he sent Christ. And that's why the devil has a go at us. And that's why the reason he wants to destroy us.
Ingakho uSathane emelene nathi ingoba efuna ukusichitha ngoba uyazi ukuthi kuNkulunkulu kunjani
masizwe. Anikhumbule lokho. Anikhumbule uNkulunkulu wasidalela yena. Ngokuhlungu kuyena mayebona siyahlupheka, siyakhala. Futhi uyakuzwa. Futhi uyathanda ukusiza. Inithini ukuthi sivule inhliziyo yethu noma cha. But here we find now that for the first time the devil attacks the human race.
Manje ke siyathola la ukuthi ngokuqala uSathane uhlasela umuntu.
And he knew how to get to man.
Wayazi ukuthi uzofinyelela kanjani
umuntu. Satan knew what was going on in man's heart.
Uyazi ukuthi kwakwenzekani enhlizweni yomuntu.
And the devil looked and he saw and he had a plan.
Wayesiyabheka wabona wayeseba nesu.
And maybe in your own family, the devil knows, if I do this, I'll get it so-and-so who are standing and holding on true to God's word. And he knows it. And he uses maybe your own very children.
Gisho emdenini uyazi ukuthi oh uma ngenza lokhu kanje 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 ngiyazi ukuthi izinto enja kuzokwenzakalani uzoze asebenzise ngisho abantwana bakho.
USathane uyazi la kubhlungu khona. Uyazi. That's why uzongena lapho ubuthaka khona. La ubona ukuthi la mangishayela ngesakila sami uzolimaza. Uyazi. And that's why we find the devil going for Eve.
Manje ingakho simthola la uSathane ebheka ngoku
eh. The Bible says the woman is a weaker vessel.
IBhayibheli lithi owesimame uyisitshe sibuthakathaka.
But I look at it in this instance in a different way.
Kodwa la ngikubheke ngendlela ehlukile la kulesi sini.
When we read, and I'll still get back to it in verse 3, Eve said something which God never had said.
Masibheka kukhona akushilo la uEva ukuthi uNkulunkulu ukushilo kodwa ebengakushongo.
Yeah. God said you shall not eat. Eve goes and she adds on. It says you shall not touch.
Kodwa simthola la uEva useyanezela yena uthi uNkulunkulu uthe bangathini.
So in her heart Eve was not satisfied. there was something wrong. And that's what the devil honed into. He concentrated on that knowing there's something which Eve isn't satisfied with.
Manje-ke uSathane ubebona ukuthi kukhona angenelisekile ngakho uEva wabheka lokho okwanamathela kukhona wakubona ukuthi kukhona enhlizweni yakhe.
Something in her heart left a question, and the devil knew it.
Kukhona into eyashiya umbuzo enhlizweni
yakhe. God has never said, you shall not touch. She adds on, and the Bible warns in Revelations, for those that take off or add on to the word of God.
Incwadi yesambulo iyaxwayisa kulowo onezelayo ezwini likaNkulunkulu noma kube khona akukhiphayo.
And the devil noticed that.
USathane wayeseyakuphawula wakubona lo.
The devil will always attack us where we find ourselves weak.
USathane njalo uzosihlasela la siyithola khona siyibona khona ukuthi sibuthakathaka.
USathane uyazi la kwakhona kwamamanzi asophinda ame. Uyazi uSathane. That's why ugadla khona. Uyazi ukuthi ha uthake la uyayibona nenhliziyo yakho. Uthi oh mangingena la ngizothola indawo. He knows. The devil knows if I enter through this door, because that's the weak door, I'll get a place.
But we'll
get back to that point. Now, the Bible says the snake was a subtle, crafty animal.
And
that's why the devil could use it, because he's got the same characteristics.
The devil knew
I could use this instrument to get to my goal. And friends, take notice that Satan will use always those characteristics which are in him, which he finds in you also. And that's the door he enters and uses.
Stop
and
him.
That's why it's so important that we don't open and give him those opportunities.
We humans
often make the mistake where we call craftiness wisdom.
Thina ke singabantu kaningi siyalenza leli phutha lokucabanga ukuthi ubuqili kuwukuhlakanipha.
In verse 6, it says, she saw that it will make her wise.
Manje uma ufunde evesini lesithupha, kuthi wawubona umuthi lo ukuthi unxanelekile ekuhlakaniphiseni.
Yeah. We often make the biggest mistakes in our life when we've got no discernment between wisdom and craftiness. To be subtle.
Senza iphutha elikhulu kaningi lokuthi sihluleke ukuhlukanisa phakathi kokuhlakanipha nobuqili.
Today, you find many young people, children, they haven't got wisdom.
Sikhathini sanamhlanje sithola abantu abaningi abasha uthola ukuthi abanakho ukuhlakanipha.
It's not heavenly wisdom they've got or heavenly cleverness. It's subtlety, craftiness, evil from the devil.
Akusikho ukuhlakanipha okuqhamuka ezulwini kodwa ubuqili obuqhamuka nje kuSathane.
And that is what the devil has injected in many of our young people, where they think they are wise. They think they are clever. But it's just poison, utter poison from the bottomless pit of hell.
Baningi kabantu abasha uSathane abajovile ngalokhu kwakhe okubi, ubutha, okuwupoison oqhamuka phansi esihogweni.
Many parents take notice when the child is very small and the child makes funny things. Everything thinks it's a clever little child, isn't that? Or am I saying something you don't understand? I've looked at parents and I said, oh, don't you see the little tail, the little horns? But no. We laugh. We make a joke. And we're not clever enough, not wise enough to discern what's really happening.
Kaningi uthola ukuthi abazali kukhona izinto abazoyiphawula kubantwana babo bese bancane. Kodwa omunye uma ebheka acabanga ukuthi hawu ukuhlakanipha. Ngize ngikuphawule ngikubona ukuthi hawu akaboni into kukhona umsidlanyana ovelayo ukuthi le nto yena emdidayo akusiki ukuhlakanipha. Yena ayicabanga ukuthi ukuhlakanipha.
And to make it worse, we parents are so proud the way our children speak.
Okwenza izinto zinakale kakhulu ukuqala uzothola ukuthi thina abazali sizojabula masibona indlela ezikhuluma ngayo ezingane.
I add myself into it.
Nami futhi ngiyayifaka khona phakathi kuloko.
When our children argue,
uma iingane zinokuphikisana,
they argue with me, they argue with the mother, they argue with older people, other people.
Mhlawumbe iphikisana nomama noma iphikisana nabanye abantu abadala.
They even have the way they discourse, they just and talk, the way they use God's word, and you think, ah, my child knows the Bible. It look at my child. In the meantime, it's subtle.
Uthola ukuthi nangidlela ekhuluma ngayo mhlambe kokunye izozo isebenzise izwi likaNkuluNkulu umzali ajabula athi hawu awubheke izingane zami ukuthi ikhuluma kanjani zazi ngisho izwi lenkosi kodwa uthola ukuthi kukhona inhloso embi eziqondile khona
ekwenza. Every question you have, for every answer you have, they've got a better answer.
Noma ngabe imuphi umbuzo obuzwayo noma ngabe yiphi impendulo ekhona kutholakala ukuthi zona zinempendulo engcono.
And you know, it's the mother many times that is tickled by my clever little child.
Kaningi umama uyelwa yakitazeka jabula thawu ingane yami ihlakaniphile.
Because she bore the child, she's got a soft spot for the child.
Ngoba uyena wayezala lengane le uneyinseka ngayo.
She's got a mother's heart.
Unenhliziyo kamama.
But that's why she needs more heavenly wisdom.
Yingakho edinga kakhulu ukuba azuze ukuhlakanipha kwasezulwini.
Because I say this because the word of God, the letter, it kills. It doesn't bring life. And that's the danger.
Ngoba iBhayibheli liyakusho lokho ukuthi izwi liyabulala ingozi lapho.
Izwi zethu siyazi yonke into zikhula nezwi ziyaqonda konke. Kodwa azikuphili, azikwenzi, banolwazi, bangakhuluma nawe ukuse, nawe uthatheke njengonina, uthi ha, ingane yami senje, ubonge mhlawumbe ubonge 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 uNkulunkulu. Kodwa ukuphila uJesu akekho. Ngoba ingane ephilayo ngeke ihlale ikhulumisana iphikisana nomzali. Ngiyakuzwe ngishoyo. UPaulu lokho, ukuthi ingane mayiphikisana nomzali, wazi kaSathane. Noma ikuthatha izwi. Qondani lokho nina onina. Qondani thandaze. Because a child that argues with its parents and always got something to add is often inspired by evil. A child needs to honor and respect its parents. That's the sign of a real child. That's the sign of a godly child. If it respects and honors its parents on the word, not twice, not three times, on the word. That is a child that honors also the Lord.
Ingane emesabayo uNkulunkulu uzibona ngakho ukuthi imlalela umzali wayo. Esho nje izilo lokuqala hayi nelesibili nelesithathu mayimhlonipha imlalela kuzoba uphawuke lelo ozobona ngayo.
I say all this.
Uyazi ukuthi ngani ngisho konke lokho.
Very child.
Iyo lengane yakho
vele. When it sees a color.
Uma ibona ibala.
Ibala. Ibala labantu. Who's going to make the first comment?
Yona ezoba nombono oqala eushona.
And then you say it's a wise child. It's a child that's crafty. It knows how to handle things. When it sees a color, it immediately translates it into something totally different from what the Bible says.
Uma nje ike yabona umbala uthola ukuthi yona isizohumusha izinto ngendlela ezihluke ngokuphelele kunalokho iBhayibheli likushoyo.
Oh, then it says, "Ah, yeah, but those, they do it like that." And then we even make a joke about it. We degrade the whole thing.
Uthola ukuthi
it's not God's wisdom.
Uthola ukuthi kuzoze bazoze basho bathi hayi bakwenza kanje akwenziwe nehlaya ngalokho kodwa uthola ukuthi into ehlukene
neBhayibheli. You know what you speak in your homes. You can't that and the devil knows it. That's why he is in your home. He knows how subtle it is and he crafty is. He just brings in a word, a situation, and immediately in your mind and your heart you translate it into race.
Uyazi wena ukuthi kwenzakalani emzini wakho ekhaya lakho la ukhona ingakho nje usathane emningi egcwele kangaka kuvele kwenzeke nje isimo esithile bese wena uyakuthatha uyakhumusha ngokwebala
kuka kasathane leyo nto bazalwane uNkulunkulu akasidalanga ukuthi sihlukana hlukana kodwa ngiyakuveza ukuthi usithi ukuhlakanipha in the meantime usathane ufaka umsila wakhe. Uyasidukisa uSathane, uvala amehlo ethu qondene nezinto zikaNkulunkulu. So, be wide awake. Watch, the Bible says. Watch, pray, listen to what's been said. And then you'll understand where it comes from, even if it's from your own child.
Kusho ukuthi asihlale silindile njalo, sithandaze, khona sizokwazi ukukubona.
And it's not only between parents and children. It can be between husband and wife.
Akusiyona into enzeka phakathi kwabazali nabantwana. Kwesinye isikhathi kwenzeka phakathi kwabantu abashadile indoda nomkayo.
Wife to her husband.
Whoever wathatha wanikeza indoda yakhe.
A wife can also be very, very crafty.
Nayo wesimame.
Subtle, very. If you don't have your eyes open, you'll believe all she says.
Nayo wesimame angaba nobuqili obukhulu kabi uthola ukuthi izinto uzenza ngendlela ethile kanti uhlose
ukuthini. Baba, waqinisa kangaka kodwa enganeni baba. Awuboni ukuthi izokuzonda baba lengane baba. Awuboni uJesu wathi sibe nothando. Anginjani? Khuluma no baba, uyamshumayela anginjani. Wababa akazi lutho. Mina ngifunda iBhayibheli. Ngiyazi yonke into mina baba. Baba wena cha baba unathando kaNkuluNkulu baba uqinisa kakhulu wena baba anginjani yebo siyamnika uSathane indawo lapho uyazi uNkosikazi uthi oh ubaba ngiyamazi icotsi uyazi baba uthi uzovuma kusasa in the meantime wena udukisa umndeni wakho wonke. And the wife knows. She's like a drop. You know, a little drop. A drop is nothing. A storm is something great. A storm causes havoc. In Europe, they had a lot of storms these days. In the last weeks. It causes havoc. But a droplet can't cause havoc. But oh, the misery a droplet brings.
Iconsi nje elincane into nje encane akufani nesivunguvungu singadala umonakalo omkhulu isivunguvungu kodwa iconsi ekugcineni lengaba ingozi enkulu.
Oh, my husband, you haven't got Christ's love. Have a bit of discernment. You know, the child in its teenage years, you must have understanding for this little boy of yours.
Oh,
don't
Baba.
Be that strict. Give a little bit of freedom. Isn't that how you talk? If not with your mouth, but with your heart.
Awubaba ungaqinisi kakhulu how useyakhula phela umntwana useyiteenager manje ungaqinisi ubuye uqegise kokunye uthole ukuthi uzokhuluma kanjalo umama kokunye kube yinto esenhlizweni yakhe.
Ah, and then when the mother cries crocodile tears in front of the children know, they know, they've won it. And not only they know it, the devil knows it more than even them. That's what his aim is.
Noma kumabe sekhala inyembezi zengwenya la phambi kweingane uthola ukuthi ziyakubona noSathane uyakubona lokho inhloso yakhe vele yiyo le.
But you maybe you think you are more wise. No, you're more subtle when you said to her husband, let's just go to the bedroom in front of the children. He knows, you know, you've already got him. Went away because he listens to you now. You know, poor little child. This is not right what you now you're speaking in anger. You know what we can use?
Uthola ukuthi sizokhuluma naye eyinganeni uthi hayi baba ngicela siye usho phambi kwazi ingane ngicela siye ngale egamelweni
sikhuluma khona
siyokhuluma khona hawu siyakhuluma khona uthi hayi engathi usisebenzisa ulaka manje kanti uyazi wena ukuthi wenzani.
The devil will always tempt where it's weakest.
USathane njalo uzolinga la ebona khona ukuthi nabe ubuthaka obukhulu labu khona.
But friends, when it is like that, when Satan tempts you, even in those difficult situations, at home, at work, when you know what goes on in your heart,
uma uSathane efika ezolinga kulezo zimo ezinjalo noma ngabe kunzima ekhaya emsebenzini,
bear it with patience. Hold on to God's word, hand and foot. That will save you.
Bambelela ezwini likaNkulunkulu ngezandla nangenyawo, ikhona lokhu okukusiza.
If Eve would have held on to God's word, just said, God has said, God has said, the devil would have no power over her.
Ukuba uEva wayebambelele ezini likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthe wayezosinda kulokho angena
kuwo. Ubezosinda. Kodwa wafaka okwakhe. Wathi ungathinti. UNkulunkulu akashonga. Kodwa thina masifuna ukunqoba abazalwane. Asibambelela kulokho uNkulunkulu kushilo. Hayi ingane zethu. Hayi unkosikazi wethu noma indoda. Kodwa lokho kusho uNkulunkulu sokunqoba. The devil will try anything in his might and power to make us faint and weary.
USathane uzozama ngamandla akhe onke ukuba asidikibalise siphelelwe amandla.
He'll try everything.
Uzozama konke.
So that we get to a point where we say, I give up. I cannot any more.
Ukuba sise sifinyelele ezingeni la sizothi ayi sengiyayeka manje angikwazi ukuqhubeka.
David said in the Psalms, I think it was David that said, many a time I was afflicted from my youth up.
Ngicabanga ukuthi uDavide lapha encwadini yamahubo okhulumayo ukuthi kaningi ngahlupheka ekhathini ngisemusha.
Yet they never prevailed against me.
Kodwa noma kunjalo abakwazanga ukuthi banqobe kube yibona abagcinayo.
He said, I've gone through many difficulties, many hardships, many unthinkable things, but they could not prevail against me.
God,
up till today, from my youth up. So, friends, it is possible to able to stand.
Kusukela ebusheni bami ngahlangana nobuningi obuningi obehlukahlukene obunzima. Kodwa kuze kube manje abazange baze baphumelele.
I could say a lot of it, but I'm just taking out here and there things that were a blessing to me.
Ngithatha nje lapha nalapha kuningi engingakusho.
The devil, what did he try and do? He tried to plunge mankind into sin.
USathane wenzani? Uzama ukuthi athathe umuntu amfake
esonweni. He seduces us with his craftiness. And maybe sometimes not even as craftiness, just open blatant and we fall. That's what he wants to create in us and between us and God.
Uyasiyenga ngobuqili bakhe ukuthi singene esonweni. Kokunye uvele nje kube into ayenza ubala ukuba asihlukanise
nokuthi. Kodwa abasha abanye uthi hayi, na ngiphuza lokho. Awunane philisana nje hawo. Na uzobona, awuzame nje. Na ubona ukuthi khuluma lo mngani, khuluma lo mngani. Ekugcineni uthi ayi cisho ayi banaqiniso angizame nje kancane kancane uSathane uyakuthola ungena ama-drugsini. You find the devil coming to you with drugs. He won't just come and say, here's a drug, take it, you'll become an addict, you can die of it. No, he'll come and say, listen, young boy, try this. Just try it once. You know, I tried it. It made such a difference in my life. It opened my mind. And they seduce you with craftiness into this evil. And at the end, you are bound by it.
Uzokuyenga nje ngobuqili bakhe ngeke vele athi hayi thathana kama drugs wasebenzisa uzogcina usuyisigqila sawo kodwa uzothi hayi kancane nje izokusiza lento ivule umqondo wakho ngalokho abese
yakudukisa. You shall not die.
USathane uthi yena aniyikufa.
Often I say the devil isn't too worried about the sin that you commit because he knows what will happen afterward. That is what he wants.
USathane akanandaba akakhathazekile ngesono lwesesese osusenzile ngoba uyazi ukuthi kuzokwenzakalani yilokho akufunayo.
He knows inside when you committed that thing the sadness that creeps in.
Uyazi yena mangabe wenze into ethile lokujabha nobuhlungu nokukhathazeka okuzoba ngaphakathi.
That enters your heart.
Lolu sizi olwenza ukuthi inhliziyo yakhe ingabi naluthi be
yigogo. Oh, it's not worth it. I've done the same very thing again and now here I mustn't do it. And the devil comes and he hounds you with that thing that at the end you despair of your own self.
Ukuba alokho efika ekubelesele ekulandelela ngalento khona uzohlala nje usosizini uyidabukela ukuthi awukade ngizama lento kodwa kusalokhu kunje.
And at the end you find you become depressed because inside it's dead.
Uthola ukuthi usuze wacindezeleka ngoba ngaphakathi kukhona lulusizi naloku kukhathazeka.
Maybe we don't feel the pain when we committed sin.
Mhlawumbe asizwa buhlungu uma ngabe senze sona isithile.
But that follows after that, that kills and destroys and has killed many, many a Christian.
Kodwa okulandelayo emva kwalokho kuba ukubulala, kube ukufa, maningi amaKristu adlulela lokufa njani.
Remember, when you are disobedient, child, when you are disobedient to God, you know what goes on in your heart. You know how that thing will haunt you. It'll make you even sick.
Ukhumbuleke mntwana ukuthi kwenzakalana enhlizweni yakho ngalento oyenzile. USathane uzolokhu ekulandelela ngayo kangangokuba ungaze ugcine
usugula. Why is it that often we see a child that stands for the Lord, that lives for God and loves God, once sin enters, especially sexual sin, enters the heart of that child. Why is it that suddenly even its schoolwork goes down? Its schoolwork goes down. And you see it, even the child in class misbehaves. Where it always was such a good child.
Uzothola ukuthi umntwana mhlawumbe kade ephila kahle emphilela ngisho uNkulunkulu kodwa uma kukwangeniswa nomhlawumbe isiphathelene nezobulili uzothola ukuthi ngisho nasemsebenzini wesikole akusahambi kahle akasatholi imkomela beyithola yamamaki mhlawumbe akasayiphathi kahle naseklasini.
And that's just what the devil wants. That is his aim, to destroy, to kill.
Yona inhloso kaSathane leyo ukubulala nokudilizela phansi.
God's word is true. It's not a lie. You die if you eat that sin. You die.
Izwi likaNkulunkulu liqinisile liyiqiniso. Uzofa uma udla leso sono.
God meant and means what he says. We parents, humans, chop and change. Today we say this is white, tomorrow we say it's black, then it's grey. People love the grey, shady areas because it's not neither here nor there.
Unkulunkulu into ayishilo usuke ishilo akafani nabantu elokhu eguquka. Namhlanje umuntu uzothi into imhlophe kusasa athi imnyama. Ngolunye usuku sethi hayi impunga ngoba mhlawumbe ayimnyama noma imhlophe.
God meant what he said. Human, men, the race, human race, dies. It dies. And that's why God said, I'll take you out of the garden and I'll put angels that you can't get to the tree of life.
Loka suke kushilo uNkulunkulu usuke kuqondile khona ngempela wathi abantu bazofa nangempela wabakhipha entsimini yase Eden wabeka ingilosi.
And friends, when I've eaten of this fruit, here's the danger. I've now been intoxicated by poison. And how do we see it? By the way you act, the way you speak.
Manje ke nabo ubungozi labo khona uma usudlile lesi sithelo lesi noma lesi sono sinobuthi phakathi ngoba isikudakile lento le kuzobonakala ngendlela owenza ngayo ngendlela okhuluma ngayo.
Sometimes a person does something.
Uthola ukuthi umuntu uzokwenza into ethile.
And you react. You take that thing and you translate it into your own words.
Bese uthatha lento ayenzile uyihumushe ngendlela yakho wena ngamazwi akho ngalokho okucabangayo.
Somebody says something.
Umuntu usho into ethile.
And then slowly you put your own salt and pepper to it. Something which that person never meant, never dreamt of. But you add your own thing into it.
Enze into umuntu noma asho into wena usufaka inongo zakho akade engaqondile enhlobo ukuthi akusho yena noma kwenze usukhumushe ngeyakhe indlela.
Now friends, we can go on and on, but if Eve would have just stood by it and not argued with the devil, you can't argue and win.
Ukuba uEva wama kwakungafanele ukuthi yena aphikisane azame ukuqophisana noSatan.
It's only God's grace that I can overcome, not through my own arguments.
Kuba ngomusa kaNkulunkulu kuphela ukuba nginqobe, hayi ukuthi ngizonqoba ngokuthi ngiphingibe nokuphikisana ngawo amandla.
But friends, when I looked at this, I said to myself, here we need God's word.
Isikhathi ngibuka mina ngithe la kudingeka izwi likaNkulunkulu.
We need to pray.
Sidinga ukuba sithandaze.
And above all, we need grace, the grace of God, so that we can overcome this craftiness and the evilness of Satan.
Kuphezu kwakho konke lokho sidinga umusa kaNkulunkulu ukuba sikwazi ukunqoba ubuqili kaSatan.
In the time of David,
ngesikhathi sikaDavide,
they had an enemy called Goliath.
Bekukhona isitha esibizwa ngoGoliath.
The whole army of Israel couldn't stand against this man.
Yonke impi yakwaIsrael ibingakwazi ukuthi imelane naye.
That could stand.
Akutholakalanga noyedwa.
And friends, we cannot stand against the Goliath. It's impossible.
Asikwazi nathi hlobo ukuthi sikwazi kuma phambi kwaGoliath. Into engenakwenzeka.
The serpent is crafty. Out of our own flesh and blood and strength, we'll never overcome him.
Lenyoka inobuqili kabi kabi. Ngawethu amandla ngeke sikwazi ukuthi sinqobe.
And along comes David.
Manje ke nakho sekuqhamuka uDavid.
David too?
Wenze njani uDavid?
Because Saul calls him.
USaul uyambiza.
Come put on my armor.
Uthi gqoka nasi.
Do what I tell you.
Enza lokho engikutshela kona, gqoka ingubo zami lezi zokuya empini.
But David knew that's not what I need.
Kodwa uDavid wabona ukuthi akusikhona lokho engidinga.
I need 5 stones which present the grace of God.
Wabona ukuthi udinga nje amatshe ayihlanu amele umusa kaNkulunkulu.
That grace.
Lo Musa sihlobo.
You'll have to find out.
Kudinga ukuba ufumane.
You will receive it from God.
Futhi uthola kuNkulunkulu.
We've heard these last few weeks.
Sizwile kulamasonto ambalwa edlule.
About being humble.
Ukukhulunywa ngokuyithola.
About repenting.
Ngokuphenduka.
It's how you do it.
Ukwenza kanjalo.
How you accept it.
Ukumukela kanjalo.
How you go about it.
Ukuze ufinyelele kona ukuthole.
That grace will reach you.
Ukuba nomusa ufinyelele kuwena.
And when that grace reaches you,
uma lo musa ufinyelela kuwena,
people will see it.
Abantu bazobona.
So David knew.
UDavide wayazi.
Human strength, human wisdom, human craftiness, so to say. I will never, never be able to stand about against the sword and spear of Goliath.
Utafite wayazi ukuthi amandla omuntu ubuqili bomuntu
ngeke
bukwazi ukumelana nenkemba nomuntu kaGoliath.
We are totally dependent upon God.
Sihlobo sincike kuNkulunkulu sithembele kuyena ngokuphelele.
That's why our relationship with him must be right.
Yingakho kubalekile nje ukuthi ubudlelwane bethu.
When we come up against the Goliath, he can help us.
Ubudlelwane bethu buhlale bubuhle noNkulunkulu khona
If there's something in my heart
which
I don't agree with the preaching of the word, which maybe you utterly go against and say, no, I don't see it this way. I see it this way. No, this is not right. You know your own heart. And friends, you go back home. You'll add your comment, you'll add your bit of this and a bit of that, and the devil sees it.
Uzonezela okwakho wena mawusekhaya, unezele lokhu nalokhu, uSathana bese yabona.
David knew.
UDavide wayazi.
That's why he had the strength.
Yingakho aba namandla.
I read a devotion.
Kulezi insuku ngafunda nje ngentshumayelo emfishane.
How to receive strength.
Ukuthi uyazi ukuthi amandla uwathola kanjani.
Ngiyakuzwa lokho. Hayi ukuthi uhambe uthatha amandla lani thatha khona. Abaningi abezukulwane sebazamile leyo nto. Akunika amandla, kuyagqilaza, kuyakulala. Ngiyakuzwa lokho. Kuthi hayi sithatha amandla. Noma sithatha amandla. Ukuthi ngithola amandla, ngithola kanjani?
How do I find strength?
How do I have authority?
Uthi ngizoba kanjani namandla negunya?
How did David have the strength to overcome a giant?
Uthi wasihlula kanjani lesi siqhwaga?
This giant that's troubling you in your life.
Lesi siqhwaga sikuhluphaya empilweni yakho.
You know how it is.
And
David understood it. Blessed is he whose transgressions are forgiven. And I acknowledged my sin daily before the Lord.
You want
strength. It comes from a pure heart.
Kutholakala enhlizweni ehlanzekile.
A heart that has been cleansed. A heart that has been forgiven. Ngiyakuzwa lokho.
Inhliziyo ehlanjululiwe, ehlanziwe. Kutholakala
la. Inhliziyo ethethelelwa izono. Mawufuna amandla, ufuna amandla uNkulunkulu nabantu. Mawufuna isithunzi, lalela. Awucwengisisi inhliziyo yakho. Uyithathe, uyivule, ukhipha lokho okusenhlizweni uzobona. And David knew, I can only stand before this giant if I've received that grace.
UDavide wabona ukuthi ngingakwazi ukuma phambi kwalesi siqhwaga uma ngwamukelile lo Musa.
Young person,
umuntu omusha.
How will I keep my life straight and on this narrow way?
Ngizoyigcina kanjani inhliziyo yami ukuba ihlale iqondile kulendlela yomncingo?
My heart pure.
Ngokuba ngigcine inhliziyo yami ihlanzekile.
How often? But you don't take it serious.
Kaningi lokho siyakuzwa kodwa
asikubambisisi. You don't take it serious. The devil sees it. He knows your heart. He knows you're not taking. That's why he plays with you like a cat plays with a mouse.
Yingakho nje uSathane bese yakuphawula lokho ekubambisisa ukuthi awuqaphelisisi lokho ukuthi kunaka ukuthi kubalekile sezodlala ngawe njengegundane.
Something happens in the morning at work, at school. Maybe wherever I am, something happens. And then this thing so upsets me the whole day. I'm burdened by this thing. I'm burdened by it. And that's exactly what the devil wants. You become ineffective for God.
Uthola ukuthi kuzokwenzeka into nje ekuseni emsebenzini noma esikoleni usuku lonke manje usuphathe kabi ukhathazwe lento vele uSathane uhlose lokho ukuthi ungabi nalisizo nje ulibele lokukhathazeka.
And you know, a person that has missed the grace of God,
umuntu olahlekelwe ilo musa kaNkulunkulu,
his eyes get opened to nakedness.
Amehlo akhe ayavuleka
abone ubungcono. If you fall from the grace which God gives you, one of the first things that happens, it opens your eyes, your spiritual eyes, to nakedness.
Uma umuntu ewa elahlekelwa yilo musa, uthola ukuthi amehlo akhe azovuleka azibone ukuthi umnunu kanjani.
And that's why you find yourself, when spiritually you are there where you are, that nakedness doesn't affect you. You are not drawn to it. You can keep yourself from it. But the day you eat of that fruit, you are drawn by it and you fall into it.
Uthola ukuthi kade unganakile ungaboni lutho ukuthi unqunu kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi lapho usuwele esonweni useyadonseleka udonseleka kubona ukunqunu.
And ask yourself, because that's the first thing that happened to Adam and Eve.
Sibuzeke nawe ngoba yona into yokuqala yenzeka
leyo. That's why you find a person so easily. He takes a cell phone, and instead of praying when he takes it, he opens it, and immediately he's drawn by these adverts, by these pornography. Not only that, even things that are written, where you can see, hey, this heading has got a sexual connotation, you are drawn to it.
Uthola ukuthi umzalwane ngaphambi ukuthi athathe nale cellphone yakhe nje aqala athandaze qala ngaphambi kuba ayivule uzoyithatha ayivule kuqale kuvele lezi zinto ezizithombe kokunye kuvele amagama akhombisayo ukuthi ay namazwana ahamsana lokungayiphathi kahle.
And you know,
futhi uyazi,
it's when you're alone
ukuthi ngesikhathi uwedwa,
the devil is at its worst.
Lapho kuSathane ezoba amandla kakhulu abe mubi kakhulu.
One man of God said,
indoda kaNkulunkulu enye yake yakhuluma,
it was Martin Luther
beku uMartin Luther,
through whom God started the Reformation.
La amsebenzisa khona uNkulunkulu.
If I'm attacked and the devil goes at me,
uma uSathane engihlasela emelana nami,
he says, then I even go to a little child who knows nothing about theology. He knows nothing. And I go and I converse with a child. And I speak to the child. And I have a conversation. He says, the devil is gone.
Ngizohamba ngiye kumntwana nje omncane ongazilutho ngisho nangamavesi eBhayibheli ngifike ngixoxe naye ngikhulume nalomntwana lo uSathane uzohamba.
What does he say? Friends, if we are idle and there should nobody be at the mission that's idle, what am I called then for? What has God told me to be here for at the mission? Why am I here? Then I might as well be somewhere else where I can earn myself a fantastic living. But if God has called me, how can I be idle?
Manje ke lokho kuchaza ukuthini na? Kuchaza ukuthi uma ngikhona la emishini emsebenzini kaNkuluNkulu kodwa nje ngihleli ngenza ilutho kungeke engikwenzayo mina. Kanti ngibizelweni ukupho kwizathu sokuthi ngibe la emishini ngoba ngabe kungcono ukuthi
udlala ngami ngoba angibizi ngihleli. Ngihleli kusofa, ngikati ingane zami, shame ingane zami. Kodwa uNkulunkulu awuniki ithuba, awuniki nesikhathi sakho. That's why uSathane afike adlala ngawe. Kodwa umuntu ohlala ubhizi, uhlala wenza into kaNkulunkulu, akakwazi ukuthi nokuhlala noma efika ekhaya athathe iBhayibheli afunde, akanasikhathi ukuchitha athathe izinto engafanele ayithathe ayibuke engadingi ukubuka. Kwabuyazi ngibiziwe. Kodwa ngihleli la ngenzani? I'm asking you. You sit here at the mission. That's my big, or wherever you are. What do you do for God?
Manje ke wena ikupho kwenzela uNkulunkulu ngiyakubuza.
And that's why
ingakho ke
often and most of the times when you're alone, maybe even with your little child, because the devil is often at worst in your life.
I've experienced it
over and over. And I thank God till today that I could do what I'm doing. That I'm busy the way that I'm busy. It keeps me. It holds me from a lot of evil things. I'm speaking about myself.
Ngizokhuluma ngami ngiyambonga uNkulunkulu ngalokho engikwenzayo uNkulunkulu uyangisiza ngoba ikhona okungivikelayo ukuthi ngingabe umuntu ohleli nje ongenzi lutho.
Have I experienced that grace?
Ungabe sengihlanganile mina nalomusa.
I'm coming towards the end.
Sengiya emaphethelweni.
Eve suffered because of her sin. Adam suffered also. So unnecessarily.
U-Eva no-Adamu baze bangena ekuhluphekeni kungena sidingo bawele esonweni.
She experienced pain which God never wanted to.
Wayethola esesebuhlungwini uNkulunkulu ayengahlosile ayengathandi ukuba angene khona. U-Adamu wayethola esejuluka.
Because they missed that grace.
Ngoba balahlekelwa ilomusa.
And then something happened.
Kukhona into eyenzeka.
Which breaks a person's heart.
Eyiqhumisa inhliziyo.
Which makes you cry to God.
Ikwenza ukuba ukhale uNkulunkulu.
Ukhale uNkulunkulu. Ukhale uthi uNkulunkulu ungihawukele. uNkulunkulu ungangishiyi. uNkulunkulu khumbula mina. Wenzani uNkulunkulu wabaxosha. Wabaxosha yena uNkulunkulu wathi hambani. Thina ngazinye ikhathi dawo, osibanibana ngenxa ngahamba osibanibana wangiphatha kanje. Hawu osibanibana wathi lokhu kimi. Hawu obanobani benza lokhu. Nawe uyazi, uyayazi inkulumo. Uma kuthiwa uNkulunkulu ungixoshile ukungathini. Ungezwani wena enhlizweni yakho? Ungezwani? Acabangeli ukusaba leyo nto. Acabangeli. Ungakuthathi kalula. Uthi hayi, mina ungenza kanje, that's why ngahamba. Awuyicabangela kancane inhliziyo yakho. Ungasheshe ukhombe. Kwaba buhlungu. Cabanga nenhliziyo kaNkulunkulu. Nicabanga nenhliziyo kaNkulunkulu. Umdali walaba abantu ababili. Wabasanda kwabadala. Manje yena uqobo useyabaxosha. Umzali kubuhlungabi. Nami ngibona ukuthi kwaba buhlungu kuNkulunkulu. Wathi hawo nampa abantu abami. Bengikhuluma nabo. Bengihamba nabo. Besenza izinto. Kodwa nabo manje ngiyabaxosha. Mzalwane, lungisa indaba yakho. Ibe msulwa phambi kaNkulunkulu. Kungakwenzeki lokhu kwenzeka no-Eva no-Adam. But it's a sorry state. And a person doesn't want to even think about a situation where God is the one that's pointing you the way. And it is because your heart has deceived you. That's why David said, I acknowledge my wrongs all the time. You hear that? Not somebody else's wrongs, your own wrong.
Ingakho David ethi ngiyavuma izono zami usuku nosuku. Uyakuzwa lokho nawe. Udinga ukuvuma amaphutha akho, hayi lokhu okwenziwe abanye.
God then said, you have to go, and he closed the gate.
Unkulunkulu uthi kufanele bahambe useyavala umnyango.
Think of it. Adam and Eve having to leave paradise. A life walking with God. And you can imagine when they look back and they saw those angels with flaming swords. You can imagine what they must have felt in their heart. That's why we heard these days, repent from what is wrong. That's all what you have to do. It's all what God expects.
Ucabanga nje namba sebexoshiwe eparadise uNkulunkulu ubaxoshile ubakhiphile insimini yase Eden wavala khona ngiyacabanga nje sebebheke emuva bebona ingelosi siphethe inkemba eyivuthayo.
But God the Father had a plan.
Kodwa uNkulunkulu Baba ube nesu.
And great is the grace that God has shown us after the birth of that heavenly child.
Mkhulu Musa asikhombise wona uNkulunkulu emva kokuba sekuzalwe lo mntwana owayivela ezulwini.
God the Father knew that one day, man will have access to the tree of life again.
UNkulunkulu wayazi ukuthi ngolunye usuku abantu bayokwazi ukuthi bafinyelele kulomuthi
wokuphila. Think of our responsibility.
Ake ucabange nje.
Don't take it lightly.
Umsebenzi wethu osemahlombe ethu ungayithathi kalula le ndaba.
We who have been given the Christ child that was born, that lived and died for us, so that we can have access to this tree of life again.
Thina esanikwa lomntwana ukuba azalwe sinikezwe lelo lungelo ukuba sikwazi ukufinyelela kulomuntu
ophila. We can experience that fellowship, that paradise on earth which Adam and Eve experienced while they were alive.
Ukuba nathi sikwazi ukuthola leyo nhlanganyelo sizizwele ubumnandi bokuba separadisi sisela emhlabeni lokho okwakade kuziwe uAdam
noEva. Not my grandfather, uKristu, hi, abaphansi, hi, ilwane engi ngumayo, imnigelo ngiyenzayo, hi abafile, uKristu, yena yedwa, uvula lo mnyango. Ukuthi sikwazi ukungena sihle kulesi sithelo namhlanje. And it's through Christ that we can partake of that tree of life. And the Bible says, he who overcomes will partake of the tree of life and live eternally.
IBhayibheli lithi lowo onqobayo uyothola ukuthi ahlanganyele naye abe nenhlanganyelo afinyelele emthini wokuphila aphile ngunaphakade.
Christ is a gate of grace to the tree of life.
UKristu uyisango elimenza ukuthi umuntu angene afinyelele kulomuntu ophila.
Have life in abundance. Come to him.
Uma ufisa ukuba uphile ukuphila okuchichimayo,
woza kuye. We are so busy with so many things in our life.
Ziningi izinto esinakile simatasatasa nazo empilweni.
Are we so busy with our spiritual state?
Kodwa ungabe isimo sethu sokomoya sisinakile yini sona na?
Can Christ really do that work in my life?
UKristu ngabe uyakwazi ukuthi enze lo msebenzi empilweni yami?
Let's pray.
Ake sithandaze.
Lord Jesus, we thank you for your word.
Nkosi Jesu, siyakubonga ngezwi lakho.
Through your word,
ngezwi lakho Nkosi.
Through prayer, pleading with thee.
Ngomthandazo lapho sikunxusa.
And with your grace.
Nangomusa wakho.
We can live and will live an overcoming life.
Singakwazi ukuthi siphile ukuphila sinqoba.
Once again, Lord, we can experience paradise on earth as you had planned it and deemed it.
Singakwazi futhi Nkosi ukuba siphinde siphile impilo yaseparadise sikhona la emhlabeni njengoba wakwenza.
We pray, Lord, that your grace would be with us.
Siyathandaza Nkosi, sicela ukuba umusa wakho ube kanye nathi.
The fellowship of the Holy Spirit.
Inhlanganyelo sibe nobudlelwane nomoya ongcwele.
That would lead us into all truth.
Ukuba asiholele kulona lonke iqiniso.
And convict us of things that are not right in our lives.
Asisole asikhombise izinto ezingafanele empilweni zethu.
And the love of the Father that will draw us to this grace.
Nothando lukaNkulunkulu Baba okuyilona luzosidonsa ukuba sisondele kulomusa.
We pray that in the name of our Lord Jesus Christ.
Siyathandaza siyacela lokhu egameni leNkosi yethu Jesu Christ.
Amen.